Kohlale ngithanda izindoso mukile bonke kwenzekile inyembezi sengisulile.